ri kho vha ṱanganedza vhana vhafunzi vho SGH Komba vha tshifulana ne Apostolic Faith Mission. Kha ri kho livhuwa Phalaphala AFM mushumo we vha u ita wa uri ri vhe na thabelo. Ndi kho tama uri ndi sathu amba tshithu ndi thomo ḓisa ipfhi ḽa u fhumudza miṱa yo xelelwaho. Ri tamo vha fhumudza uri Mudzimu u navho. Vhukati ha u lilaho hune vha vha khaho, bivheli ri mashudu vho ṱungufhalaho vhane vha ḓo fhumudzwa ndi vhenevho. Ri khou ri Mudzimu wa tshilidzi kha dzhene miṱani heyi, a tike vhomme, a tike vhana, a tike family dzo xelelwaho nga dzina ḽa Yesu. Namusi kha ri thetshelese Pisalema ya 23 ndima yo thoma na ya vhuna. Yehova ndi mulisa wanga, a thi nga shai tshithu. Ndima ya vhu, naho ndi tshi tshimbila govhani ḽa dunzi ḽa lufu, a thi ofhi vhuvhi ngauri u na mme. Thonga yau na mbaḓa yau ndi zwone zwi mphumudzaho. Muthetshelesi a funeaho, hafha e ra vhala hone, ri kho pfa vha musanda vho David, vha tshi khou ri vha khou vhona Yehova sa mulisa. U nga ri Mudzimu anga ri thusa Afrika Tshipembe, Yehova ri mu vhone sa mulisa. Mulisa wa Israele hangi mulisa wa Venda. Mulisa wa Venda u tshimbila nga murahu, nngu dza vha phanḓa. Mulisa wa Israele u tshimbila phanḓa, nngu dza vha nga murahu. Dza to tevhela. Ri kho ri kha ṅwaha hoyu we ra dzhena khawo, kha vha tende u vha nngu ya Yehova. Vha tende Yehova a tshimbile phanḓa. U ḓivha nḓila, u ḓivha u re na masoga, u ḓivha nyimele dzoṱhe dzine vha ḓo fhira khadzo. Kha vha mutendele, a vhe mulisa wavho kha ṅwaha hoyu. Vha pfe dzi phatutshedzo dza u tenda u vha na Yehova sa mulisa. Naho ndi tshi tshimbila govhani ḽa dunzi ḽa lufu, a thi ofhi vhuvhi. Yehova u na nṋe, haleluya. Matsina ri kha shango heḽi, ri ḓo pfuka magovhani, ri ḓo pfuka mililoni. Ri ḓo pfuka sa zwine fhano Afrika Tshipembe ra khou fhira kha nyimele dzi konḓaho. Ḽifhasi ḽi khou fhira kha nyimele dzi konḓaho. Mara kha vha faithu ḽa Mudzimu ḽi ri naho. A thi ḓivhi uri vha khou fhira kha govha ḽifhio. A thi ḓivhi uri vha khou fhira kha dwadze ḽifhio. Mara ipfhi ḽa Mudzimu ḽi ri naho ndi tshi fhira govhani ḽa dunzi ḽa lufu, a thi ofhi. Haleluya, Yehova u na nṋe. Ndi tamo kutadza muthetshelesi wa Afrika Tshipembe, nda ri naho vho fhira kha madokotela a vha vhudza uri vha na dwadze ḽihulu, Yehova u navho. Naho vho fhira gai gai zwa zwino ndi khou arera, ṱhamusi vha khou pfa vhuṱungu, ri ri Yehova u navho. Naho ndi tshi tshimbila govhani ḽa dunzi ḽa lufu, a thi ofhi. Yehova u na mme. U navho uri a iteni, a vha lamulele. Haleluya. U navho uri a vha fhodze. U navho ndi tshi khou rera zwino, henefho mmbeteni, henefho tshibadela. Yehova u navho ṋamusi, u khou ṱoḓa u ita dembe. Tshanḓa tsha maanḓa tshi khou ḓa kha vhono vha khathutshela. Ri khou ri hoyo Mudzimu ndi mulisa. Tsha vhuvhili tshine ra tama uri vha tshi ḓivhe ndi tsha uri thi ofhi vhuvhi. Arali hu na swina ḽine Mudzimu kha vha tomole khaḽo ndi nyofho. Hezwi ro ṱangana na ḓumbu heḽi, vhaṅwe vha khou lwala nyofho, vha khou fhori kani matshelo ndi ya lovha, kani na nṋe vhu ḓo mpfara. Ri khou ri muthetshelesi, Yehova u navho. Vha songo ofha, kha vha ime nga lutendo vha ri Yehova u ḓo ndamulela. Naho ndi tshi dzhena maḓini u na nṋe, ndi tshi dzhena muliloni u na nṋe. Huṅwe tafita uri a thi ofhi vhuvhi, Yehova u na nṋe. U tsini navho muthetshelesi vhukati ha magabelo haya. Swina ḽiṅwe ḽa vhuvhili ndi u laṱa fulufhelo. Hezwi dwadze heḽi ḽo swika, vhaṅwe ḽo ita uri vha laṱe fulufhelo. A vha tsha vhona nḓila, fulufhelo ḽa to tswiwa kha vhone, vha vhona lufu fhedzi. Nṋe nda ndi khou ri muthetshelesi ano konthetshelesa Afrika Tshipembe, ri songo laṱa fulufhelo. Tshedza tshi ḓo ṱavha, ḽi nga vha vhusiku ri khou lila mara ḽi ḓo tsha. Ndi khou tamo vhidzelela vhathetshelesi vha Afrika Tshipembe, ndi ri ri nga vha ri swiswini ḽi ḓo tsha. Hei, korona i ḓo pfuka nga dzina ḽa Yesu. Ri khou ri Mudzimu wa tshilidzi kha vha fhumudze, kha vha khwaṱhise, kha vha lamulele, a vha tomole.
hune vha vha hone vha wane tshedza tshihone vha songo laṱa fhulufhelo ngauri mudzimu ya vha funa. Kha ri ite thabelo. Murena mudzimu a tshilaho baba, ndi khou rabelela miṱa yo zhakiwaho, miṱa yo xelelwaho nga vhafunwa vhayo. Mudzimu wa khathutshelo, mudzimu wa u fhodza, kha vha fhumudze miṱa heyi Yehova, vha ḓise tshilidzi vhukati ya miṱa heyo baba. Ri khou rabelela vhathetshelesi vhane ndi tshi khou amba zwino murena, vha thovhoni dzi vhavhaho, vhaṅwe vha zwibadela, vhaṅwe vha khou lwala vhe mahayani. Tshanda tsha maanḓa kha tshi vha swikelele nga dzina ḽa Yesu. Kha vha kaidze magabelo a fhole mivhili, magabelo a malwadze kha balangane. Ri ri kha vha vhuyedzedze fulufhelo mbiluni dza vhana vhavho, vha vhone nḓila.